Jesus, you're the atmosphere, saturating heaven. Jesus, you're the atmosphere, saturate and fill this place. We're windy, we're anga, anga ya binguni. We're windy, we're anga, yes, anga na tamani. Jesus, you're the atmosphere, saturating heaven. Jesus, you're the atmosphere, saturate and fill this place. When do we hunger? I'm gonna tamani. When do we hunger? I'm gonna be good. ndiwe anga Yesu,
anga natamani
shuka na uwepo wako Yesu,
anga natamani
ukija tunapona mfalme,
anga natamani
ukija na anga yako watu wao.
Anga natamani
ukisema